Buza ukuthi uphi umngoma. Asimbona umngoma.
No, no, no. Hawu.
Dadi wethu.
Hawu.
Hawu, mntase.
Ayi, sokuthi
ngizokuthatha.
Hawu,
manje.
Seven years.